Machine.
Aniko Pan Production.
Kazekuba.
Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufuata. Kwa hivyo tafadhali uwe wangu milele na milele. Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufuata. Kwa hivyo tafadhali uwe wangu milele na milele. Yeah, uwe love wawuka kakurediti. Watunde wa mutori kuna editi. Omutima kuwa dewe kolele budgeti. Na isa wa mamitora wa tiketi. No, my love, kuwa deli ya baby face. Na avuja mpade tudenga besi. Kusawa vambi tunza nyanga chesi. Nefuka police case chukila you going to know that night. Utade mpango mpubanga kaiti. Kululu bebe mu ready to fight. Savane muziki zabi my light. Noboli bango vude kusaiti. Kumilo mutima baby my love. I love you. Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufata. Kwa hivyo tafadhali uwe wangu milele na milele. Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufata. Kwa hivyo tafadhali uwe wangu milele na milele. Katima dali, kisawa kwe sigweli gwe. Uwa wona de kamfude. Awa kusawa love my darling. Wagame baby don't eat day. Eti tufu baby don't do so. Binga misi na official. Sawa love ya febo official. Zena we kuntiku. The my queen. I love you for a reason. But I don't do it for a season. Never break my heart in. But it be my heart maker. Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufata. Kwa hivyo tafadhali uwe wangu milele na milele. Midomo yako, uso wako mzuri, utaniwa ndio na kufata.